Kirundi ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'America ikiganiro umutegurirwa kandi byizwaho nange Veniste nshimiye Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi kirimo abana bashaka ababyeyi babo bamaze imyaka 30 batandukanye. Turakira abana bashaka abavandimwe babo abatandukanye amaherere na n'ubu bakibaza uko ababo bagiye. Murumva abasigaye ari impfubyi bakabaho gipfubyi batagira amahwemo kandi bari mu miryango. Iki ni ikiganiro agasaro kaburaga kirimo akababaro kavanze no kwiyakira no kwizera kuzabona ituze risusurutse imitima. Agasaro kabonetse
shaka gasaro kawe muzakabona
zero
shaka gasaro kawe muzakabona
wiki ntegeye
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe
zero.
Turakira Kabageni Berancile ushaka umuryango wa musaza we Evariste Kalimba bari basangiye se banyina batandukanye bakomoka mu karere ka Gicumbi ahahoze ari prefecture ya Byumba. Kalimba yaratuye I Kigali ku Kimihurura. Kabageni Berancile atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba akagari ka Gatunga umudugudu uru yanje.
Karimbo yishwe na agisida y'imodoka, icyo gihe yishwe n'imodoka ya gisirikare. Ndibuka ko musaza wanjye ariwe wagiye kumushyingura na papa.
Icyo gihe hari mu wihe mwaka?
Ntabwo mwibuka, urumva n'imbere ya jenoside. Yari afite umugore nawe yapfuye mbere ya jenoside, nyina w'abo bana turimo gushakisha.
None se bari batuye he?
Bari batuye Kimihurura.
Iyo aksida aho yabereye waba uhibuka? Hari abakubwiye aho aksida yabereye?
Nibuka, ntabwo aksida aho yabereye ntibuka, ariko ndibuka umwana mukuru w'imfura witwaga Dusabe w'imfura yabo.
Ariko bakubwiye yuko yakoze aksida bitewe n'imodoka ya gisirikare?
Yego.
Icyo gihe na papa wawe bari kumwe?
Oya, bagiye kumushyingura. Urumva batanze itangazo kuri Radio Rwanda bagenda bagiye gushyingura.
Icyo gihe mwebwe mwari mutuye hehe?
Twari dutuye aho Kalimba avuka, nanjye aho mvuka, kuko ubu narashatse nyine nanjye aho nakubwiye umwirondoro wanjye n'aho nashatse I Kigali.
Ariko genda ndashaka aho mwari mutuye igihe Kalimba bari se yitabaga Imana.
Ye, ni mu cyaho bari Byumba. Mu karere ubu kabaye akarere ka Gicumbi, umurenge wa Rutare, akagari ka Gasharu, umudugudu wa Rwimbogo.
Ariko musaza wawe yaratuye ku Kimihurura yitaba Imana?
Uwo Kalimba nyine yaratuye Kimihurura.
Yarafite umugore n'abana?
Yarafite umugore n'abana. Umugore we yitwaga Saniya Nyirabagwiza, akaba mwene Bizagwira. Bari batuye rero Kimihurura.
N'abana be hari abo wibuka?
Imfura yabo yitwaga Dusabe, yari yarashatse Rwamagana, hakaba n'undi witwaga Kigingi n'undi witwaga Nyampunga.
Umugabo we Rwamagana izina ryo urarizi?
Ntabwo tumuzi. Bose bari bakiri abana.
Na Nyampunga yari akiri umwana?
Bari bakiri abana.
Ese mbwira, wowe muri 94 bari ufite nk'imyaka ingahe?
Nari mfite imyaka 20.
Uva wari uzi ubwenge?
Nari nzi ubwenge.
Nta gakuru uzi kuyu Kigingi? Nyampunga nta makuru yuzi?
Ye, kareka.
Nyina ubabyara Samiya, Nyirampunga nta makuru yuzi?
Saniya yari yarapfuye.
None se Dusabe umbwira ko yari yagiye gushaka I Rwamagana, yari mukuru bihagije wo gushaka?
Yari mukuru. Ntago muzi, ntago mwibuka ni uko yanganaga. Ubwo nanjye ayo makuru nabwiwe na mukuru wanjye, niwe wambwiye ayo makuru ko Dusabe yari yarashatse.
Iyi myaka yose ishize mirongo itatu ningahe uyibuka uje mu kiganiro gasoro ka bugu tindi umufashe gushaka ayo maraso yanjye nubwa mbere ugerageje kubashaka niki cyatumye ako kandwa kuzamo
kubashaka kuko nigeze gushaka gutanga itangazo muri HCR ariko mburu buryo nyoberwa aho baca
muri HCR ariko abajyayo nuko abatekereza yuko abo bantu bashakisha bashobora kuba hari aho bahungiye bagiye muri 94 dusabe yari Kibungo nkuko ubimbwira ariko Kigingi na mushikiwe boni babari ku Kimihurura ntabwo mbyumva neza sinza aho bari
bari ntabwo ndamakuru rwose
aba bana ntabwo musaza wawe nubwo bwose musangiye so gusa ntabwo yajyaga bazana irutare kubasura nta sura yabo wibuka
yarabazanaga urumva niwe nabazanaga cyangwa wenda ko nandi no mu mashuri si hari n'igihe ntababonaga nari ntago nababonaga
kugira ngo dufashe badufasha kumenya aho abantu bashobora kubaherereye Kalimba Evarisa kuri Kigali atuye Kigali ku Kimihurura yakoraga iki
ntacyo yari umuntu ushakisha nta kazi yari afite gapatisha
yari umuntu ushakisha yari umuntu usenga agira abasengana nabo yajyaga mu misa ku cyumweru cyangwa ku wa gatandatu
ntabyo
uyu mudamu we nubwo bwose yitabye Imana mbere nawe ya 94 Sania yakomokaga hi wabo
aho kwabizagwira Kimihurura bose bari batuye hafa
hanyuma rero uti ndaje nimufashe nshake umuryango wa musaza wanje muri macyabushaka ni batatu basigaye bashobora ko bakiriho
nibo dukeka baba bariho nako ntago tuzi niba bariho nibo dushakisha kuko nibo njyewe nibo nzi
nibuzi
dusabe rwose we niwe mfura ya Kalimba niwe tuzi twese na Kigingi na Nyampunga Nyampunga we yitiranwa na sogokuru
ubuse nibimana imanye bakaba bakiriho bakaba baraho ngaho Kigali bakaba ari mu ntari yariyo yose u Rwanda rusigaye ruturwa ku mpande zarwo zose bakaba bakumva niki wumva ushaka kubabwira hano muri kino kiganiro agasaruka buraga
ikintu nababwira nuko bamenya ko umuryango wa Rwitera hari abasigaye rwose baza bakagana umuryango wa Rwitera ko umurage wabo hari tukababona byadushimisha rwose ko na nyirakuru akiriho
Kabageni Berancira rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ushaka umuryango wa musaza wawe Kalimba Evariste no gukomeza ugategereza wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane
agasaro kaburaga
mu mwaka w'1996 Kalisa Kalisiti yatandukanye na mama we na bashikibe babiri bari bageze ikisangani muri Kongo Kinshasa yagarutse mu Rwanda ari kumwe na se n'abavandimwe be bandi babiri imyaka ishize ari 28 ntagakuruka mama we afite ariko yabwiwe ko bashobora kuba bari mu nkambi ya Kintere muri Congo Brazzaville Kalisa Kalisiti atuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka akagari ka Kimo umudugudu wa Kabeza
kizanye mu kigabo cy'amanyi mufashe gushakisha ibyo wange nabuze mama hamwe na bashiki banje ubwo kana muri ko nkora haboza bizayire mu kisangani no kwatandukaniye kwiye tugaruka mu Rwanda ho barakomeza ngo bajya muri Congo Brazzaville bagezeyo mu bashobora kuba barabaye mu nkambi ya Kintere niko amakuru yangeze ambwira ariko bashiki banjye bo baza gushaka abagabo mu baturanye aho ngaho ku cyo gihe rero sinongeye kumenya amakuru yabo ngiye kumenya yo 15 yabwiwe n'umuntu nari mpawe nimero n'umuntu umwe ucamirishe ngo gukiri mu nzi y'ibiza hano mu Rwanda mpamagara umuntu uri Congo Brazzaville ko gaba barakafite bajye kumfasha arafasha ajya muri nkambi ya Kintere asanga mu kicu rwa hari araza arambwira kero Kalisa wowe itegura ukuntu wakira mama wawe n'imbuga za gusanga Masaka n'imbuga za mujyana wabwo hahoze mutuye iwanyu ati byo nibyawo tubwire aho tuzamukugereza ndavugana na yiteguye nta kibazo mamuzani agiye kumureba rero ngo muteguze kuza ngo asa mu nkambi yagiye kureba babashiki banje bashatse yo ngiyo mu giturage baravuga ati ntago namenye hano yagiye kuko ntago nzamashiki baba ariko ukomeza zubaririza amakuru wabaza ku ijwi rya Amerika wabaza n'ahandi hantu bashaka kugufasha atari igihe uzababona ariko njyewe ndabona ntabwo ntabashije kubabona none ubu wanyuma rero nza gutakaza nimero y'uwo mugabo barakafitiye sinakongera kumenya amakuru yabo.
None mama wawe yitwa nde uvuga ko ari mu nkambi ya Kintere?
Yitwa Nyirabikari
Margarita Nyirabikari. Yakomokaga muhe komine mu Rwanda rwa mbere ya 1994
komine Gishamu sekiteri mukuge na serire mukuge.
Hanyuma bashiki bawe bitwa bande?
Mushiki wanjye umurikira yitwa Pavel Chantal, umuhererezi we yitwa Umutesi Beatrice.
Abakubwiye ko bashatse hafi iyo nkambi ya Kintere bigeze bakubwiraho umusozi wari wo umujyi wari wo icyo giturage cya Congo Brazzaville hafi ya Kintere bigeze bakubwiraho bashobora kuba baragiye?
Ntabwo yakimbwe kuko uwo mugabo twavuganaga yambwiye ko nawe amakuru bashije kumenya gusa ngo ariko bashatse abagabo atwa atazi izina rye by'aho hantu bashatse kuko yaza kuba ngo arizi nawe yari kujya kumfasha akabare akabashakirayo ariko ngo wamubwiye ko yagiye gusura amaze ngo n'iminsi ngo ntabwo azi nawe ngo ni iki giturage bashatsemo.
Kalisa Kalisiti, papa wawe mwari kumwe mugeze Kisangani na mama wawe na bashiki wawe, wowe na papa wawe muragaruka, papa wawe yitwa nde?
Papa wanjye yitwa Karenzi Be. Yaje kugera gutya nyuma arasaza arapfa arashyingurwa nyine ari mukoje.
Ukomere. Nongere ngaruke kuri mama wawe, wambwiye ko yitwa Margarita Nyirabikari, uko amakuru ufitiye gihamya yakwerekaga yuko ari mu nkambi ya Kintere. Abantu iradiyo Ijwi rya Amerika ni radiyo abantu batuye mu nkambi ya Kintere bumva cyane, ku buryo niba mama wawe koko akiri mu nkambi ya Kintere ndahamya yuko nguwo arimo arakumva kumubona n'ibintu bitazaturushya. Reka nibwire yuko arimo akumva muri kano kanya ngaho mubwira amakuru mu Rwanda.
Icyo namubwira bari kunyumva, namenye neza yuko mucyabuje gutaha ari uko adashaka gutaha nta bana afite kuko twagiye turabana twafite abana batanu. Noneho we mu gutandukana agumana na babiri ariko abo batatu twese twaje mu Rwanda turahari. Mukuru wanjye arahari na mushiki wanjye wundi arahari, bose bari aho bameze neza, bose barakuze barabyaye bameze neza nta kibazo. Yemwe n'undi mushiki wacu wo kwa Macho yakundaganaga mu rungo yaraje nawe arahari atuye Muhanga ameze neza nta kibazo. Bose ni mama nimba ari kunyumva ndamwingira rwose yagerageza kuryo ki atuve uko ameze akataha akaza mu rugo tumeze neza pe kandi turamukunda cyane 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 kandi twese turahari twese abana nawe twese turahari rwose. Rero urumva ko anyumva yamfasha nkamenya neza rwose kwa gihumeka dashimisha.
Ibyo muzabiganira birumvikana ku mubyeyi ufite abakobwa babiri hafi yaho hatuye hafi ya nkambi ya Kintere, akaba bundahamya ko afite abuzukuru nk'uko uvuga yuko bashatse ajya gusura abuzukuru avuga ati mfite abana n'abuzukuru hano, ariko kundi ruhande no mu Rwanda uragira uti na hano ahafite abana n'abuzukuru. Ubwo rero muzahura nzasaba cyane ngerageze kugira ngo bahuze muganire mwumvikane ukuntu mwabigenza mugasurana hanyuma mukaganira nk'umuryango mukagera icyo umugeraho. Hari na bashiki bawe ndavuga Ingabire na Umurisa, nabo niba bakumva gira icyo babwira basuhuze kubera ko nabo barakumva.
Iyo ndabashaka bose cyane cyane Ingabire Mediatrice ndamukunda, ni mushiki wanjye ugurikirungwa mu ntege ndamukunda cyane cyane ndanamukumbura nka buri uko mbigenza nyine kuko kandi nkumva birambabaje kuko numva ko bariho ntafite amakuru yabo ntabyo ntabiganiraga umubabaro mu mutasi niba uzuba mu mwijwi ryo mboka gihumeka koko kwa hari na Mediatrice mutoya rero nawe ndamukunda cyane we muherezo wacu pe twese twishimira kubona nawe kuganira nawe dukundana cyane ndamukumbuye nawe rwose kimwe n'abashiki banjye mushya njye nanga mutoni na Beata bose bakumbuye baba bamutse tufite Kalisa kutabwira ngo ugiye gushaka kutatubwira amakuru abegeze buri munsi baba banyishyuza ariko nizere buri wese nuko ubashije kumfasha biratambuka wenda niba byumva birabanezeza nabo kandi nizere ko biri bishimire kunyuma.
Abo bashiki bawe nibo bagushishikarije kuza ku Ijwi rya Amerika?
biro 15 maze kubabwira ko nyagiye kuza bafashe naho ndi kubabeshya ati ko tubiye ko nagiye kuza igeze he byagenze gugu ntirwose telefone narayitakaje ntariko ndacyashakira buryo kinabageraho kumwamenya uko amakuru yabo kise wakomeje gushakisha ijwi ryanjye mbere y'uko ndacyo wahagera mu gasaro kawuraga naho ukareba yuko bagufasha kumenya aho hantu mama tukamubona buri muri buri munsi baba ambaza bigeze he uyu munsi ndabona naho ese bitangiye kuza muri njye kuko intego yari yambere kugira ngo bitambutse nabo bagere babone ko duhari ku mama afite abana hano mu Rwanda bahari mushiki wanjye muto narahari mushiki wanjye atarahari kumva ko turahari pe ni byiza rero ko mama byumva akagira kuraje yo kuba yaduhamagara cyangwa se yadusura
ugize neza guhagararira umuryango wawe uraho ngaho mu Rwanda kugira ngo ushaka amakuru ya mama wanyu ndetse na ya sinabashiki banyu bari muri Congo Brazzaville abo ngabo rero nibo dushakisha muri kano kanya Kalisa Kalisiti ndagushimiye cyane kuba warategereje wizeye ukaze mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
nakoze cyane ndabishimiye
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga tugeze ku nkuru ndende abana babiri basigaye ari impfubye nyuma ya 94 barirwa na bene wabo i Kigali ariko bakura gipfubye munyana Yvonne numwe muri abo bana nubwo yasigaye iheruheru afite imbaraga n'umutima byo gushaka nyirasenge Clarisse Bamire Yvonne Munyana atuye mu karere ka Musanze mu murenge wa Kimonyi akagari kabirira umudugudu wa Rurembo arashaka rero bamwe mu bagize umuryango we barimo na nyina wabo Kampire Clarisse
ikintu kinzanye mu kiganiro agasaro kaburaga no gushakisha umuryango wanje naburanye nawo mu gihe cya 94
mwaburaniye he
abo bantu ndimo ndashakisha ntago bavukana na mama yagiye gupfa yaraduhaye amateka yabo bagiye muri Congo bari batuye igikondo ubwo genocide yabaye nyine babi igikondo mu karere ka Kicukiro
abo ushakisha nibandi rero bambwire
harimo murumuna wa mama wanje witwa Kamire Kararise na musaza we witwa Haragira Imana Jean Pierre ariko Kampire Kararisa yigeze kwandika urwandiko yo aruha Croix Rouge twara abana batoya hari ahantu twarererwaga mu rugo twarererwagamo urwo iyo baruwa nibo bayakiriye basubiza Croix Rouge bari yari yanditse avuga yuko bamubwira niba hari abana bamukuruwe baba bararokotse barasigaye kukurumva birashoboka yuko wenda yaba yarazi yuko mukuru we yapfuye rero abo ngabo batureraga kubera twari bato yabasubije kuri waruje yuko twapfuye kandi duhari
babeshye babizi neza kandi babishaka rwose
yego barabishakaga
bagira ngo babagumane bonyine hari inyungu ubona bari babifitemo
hari inyungu bari babifitemo kuko bashakaga kwikubira imitungo urumva kubera twari batoya twebwe ntitwari buzamenye uko ibintu byari bimeze kuko n'ubundi no kugira ngo basubize gutyo bumvaga ko bagiye kuza bakabambura bya bindi bisi byabo niko gusubiza ko nta basigaye nawe rero ahita afata umwanzuro wo kuguma muri Congo amakuru yatanze muri iyo baruwa yavugaga yuko ari muri Congo Ibukavu yashakanye n'umukongomani afite abana babiri.
Uwo nguwo ni Kampire Clarisse. Naho se Haragira Imana Jean Pierre hari amakuru ye waba ufite?
Yawe ntayo dufite kuko uwabashije kwandika n'uwo nguwo.
Hari abandi wifuza kumenya amakuru yabo umuryango wawe, mama wawe yasize akubwiye ko wazagerageza kumenya irengero ryabo?
Ya nabo ngabo nibo yatubwiye bonyine. Abandi bo barapfuye
kuva bakubwira yuko Kampire ashobora kuba ari ibukavu icyo gihe hari mu buhe mwaka bakubwira ko yashatse umunyekungu ko atuye muri ako gace ka Bukavu hari mu buhe mwaka niba wibuka
icyo nibuka cyo nuko ngereranyije ni hagati ya 2004 na 2005.
Wowe muri 94 wari ukiri muto cyane.
Nari naravuka njye navutse nyuma yayo, ariko nari mfite mukuru wanjye wavutse muri 94 ari nawe Kamire Kararisa yabazi njye naganze.
Yitwa nde?
Mukuru wanjye yitwa Dushimimana Solange, ariko yarazwi ku kazina ka Kavatire.
None abo babareze inyungu bari babafitemo bazigezeho cyangwa se ntibyabahiriye?
Bazigezeho kuko baratwangaje, badufashe nabi nyine buri wese acukwe, twongeye guhura twarakuze.
Ariko iyo mitungo bashakaga y'ababyeyi banyu nayo barayifashe?
Barayifashe, nta kintu na kimwe twigeze tubonaho, kuko nyuma hagezwaho hagurwa na Benenira banki ya Beneri, ngo nyine birangira uko nguko turatatana njye na mukuru wanjye twongeye guhura turi bakuru.
Hanyuma iyo banki Beneri ni banki nkuru y'igihugu, yahaguze nande? Yahaguze n'umuntu bahagarariye cyangwa se yahaguze nabo babareze bahifuzaga?
Byabaye ngombwa ko bimura abaturage bose, imitungo yose nyine ubwo abari badufite bose barabyiyandikishaho, baratwimura batujyana Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana kubera twari abana. Nuko batugejejeyo rero, urumva i Kigali nta wundi muntu twari bujye dusanga, baradutatanya nyine batugejeje i Rwamagana, batangira kudufata nabi, baratwirukana bakajya badukorera amahohoterwa atandukanye. Mukuru wanjye we ahita yigendera.
None iyo sambu yanyu tukigarukeho, kubera ko abana bahohotewe bafite imitungo, ntabwo ari kiganira Gasaro Kaburaga kigamije ariko kumva umwana ntumwumve, ntumutega amatwi akuganyira, ntabwo ari byo. Ndagira ngo nkumve kandi nabumve ikiganira Gasaro Kaburaga na mwese mu rudusaro tw'u Rwanda, nta urengana utarenganurwa. Iyo sambu yanyu yari hehe?
Isambu yari iri i Gikondo.
Yego.
Ubwo umurenge ni uwa Kigarama, uretse ko hitwaga nyine muri Gikondo icyo gihe. Ubu ni mu murenge wa Kigarama, akagari ka Bwerankore, umudugudu ntago mwibuka.
Bwerankore ndahuruzi, birumvikana. Ariko mbwira, ntabanga ririmo abo babyeyi babareze bakamenya amakuru ya Kampire Clarisse ariko ntibayabagezeho, batagira ngo muhure, ni bantu ki? Bapfanaga iki na mama wawe? Bapfanaga iki na papa wawe? Ni bande
abo bantu rero? Ubwo uwo yari umugore wa marume. Marume icyo gihe yari afunze. Ubwo mama yarapfuye, tubona nta handi hantu dufite ho kwerekeza, tujya aho ngaho kwa marume, ariko marume atari muri urwo rugo. Turagenda tubana na mukamarume. Rero niwe wagurishije aho Beneri yabashije kugura nyine, kuko hose ntago Beneri ariyo yahaguze. Hari ahasigaye atariyo yahaguze, abaturage bakajya bagenda bigurishiriza ku giti cyabo. Yaratujyanye aratubwira ngo dore aho imitungo y'iwanyu, amafaranga yabashije kuboneka mu mitungo y'iwanyu, dore ngiye kubaguriramo ahantu ikibanza. Yarakiguze mu by'ukuri, ariko ntiyabishyira mu nyandiko, ntihagira n'ahantu na hamwe byandikwa. Bigeze nyuma arangije arahatwambura, atubwira yuko atigeze anatumenya ko nta n'imitungo yigeze agurisha. Aratwihakana nyine, tubura ahantu na hamwe twabarizwa, turamwihorera byose barabijyana.
Munyana, uri mu Rwanda?
Yego, ndi mu Rwanda.
Uzi ko icyo gihugu gifite amategeko kigenderaho?
Yego, kirayafite. Twaragerageje kurega, ariko aho tugeze hose tugasanga yatuguze. Tugeze aho rero, kubera n'ubwana no kuba tudafite uri butuvuganire, tudafite nta n'amafaranga twari dufite, turangije turabyihorera.
Hari umugabo aho ngaho mu Rwanda ukunda guca impaka, cyane cyane yabonye hari abantu barengana, yitwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Uwo muntu ko akunda gusura u Rwanda, kunaha i Musanze yahaje, wigeze utekereza kuzagenda ugatera agatoki ukamusaba ijambo ukamubwira uti mubyeyi ndagutakambira ndenganura.
Nyine impamvu yatumye tutabikurikirana cyane, marume yageze harafungurwa. Afunguwe nawe afungurwa nawe nta mutima wo kudukunda afite. Noneho wakwanga birushijeho. Arangije mukuru wanjye ashaka kurega, arangije aramusarisha. Amusarishije ku bw'amahirwe y'Imana tubona birakize. Ubwo rero tubyayitumye, kuko yaravugaga ngo nihibeshya akagira undi, nihibeshya kongera agashaka guhaguruka agiye kumurega no gupfa azapfa. Ubwo rero twaravuze tutaho kugira ngo umuntu azire ubutaka yazabaho uko Imana ya uko Imana izabishaka.
None se ubu tuvugana uri mu karere ka Musanze, ayo mahoro ku mutima wifuje kugira uteyakura mu bintu ukayakura mu bantu, ubu ngubu tuvugana urayafite? Numvise mu kanya hari umwana w'umukobwa ukikiye yahumekaga nkamwumva, uwo mwana abo bana ubu ngubu ufite, uwo mufasha ufite, abo bakuremeye ukwizera baguhaye kumva yuko ibintu wa mugani udagomba kubigwa inyuma, ahubwo ubayeho ushobora no kuzagira ibya mirenge, uko kwizera wakwibonyemo ukwiyubakamo?
Nakwiyubatsemo, kuko naravuze nti cyatumye dusigara hari impamvu, twakurikiye inzira yo gusenga, twizera Imana iraturera, nyine iturera nk'uko yadushyize ku isi, kanadusiga turi twenyine tutagira kirengera. Kuko nkurikije amahohoterwa twagiye dukorerwa ni menshi, ntabwo umuntu yabirondora ngo byose abirangize, ariko ni menshi, kuko twamenye ko ari ihohoterwa twakorerwaga nyuma tumaze gukura.
Papa wawe yitwaga nde?
Ntabwo muzi, ntabwo nigeze menya amazina ye, ntabwo muzi, nta nubwo nzi irengero rye, sinzi niba ariho cyangwa yarapfuye.
Nta kintu mama wawe yigeze amukubwiraho?
Nta kintu yigeze ambwira ku bintu nk'ibyo, kuko najyaga namumubaza nkabona nawe agize igikomere abyihorera.
None Munyana, niba Kampire akumva muri kano kanya, uyu ni wa munota wo gusabana n'uwa ushaka mu gasaro ka Buraga, niba akumva muri kano kanya, mwandikire yabaruwa y'urukundo umubwire icyakuzinduye. Niki wifuza kumubwira?
Icyo nifuza kumubwira, Kamire Kararisa niba nyumva, icyo nifuza kumubwira nuko abana ba mukuru we Mukamana Beatrice yuko bariho, turahari turi babiri, njyewe nubwo atanzi ariko ndahari, ndiho na mukuru wanjye Kavatiri nawe arahari, twese twagize amahirwe turiga turarangiza. Mukuru wanjye afite akazi k'ubwarimu, nanjye nubwo nta kazi mfite ariko nzakabona. Icy'ingenzi ni uko twakongera tukabonana, tukubaka umuryango, mbega tukahaguruka nk'intuza, nk'umuntu umwe, tugafatanya nubwo abandi nta bahari, ariko tugafatanya tugakora uruziga, kuko uruziga iyo ari uruziga rwuzuye nta muntu ushobora kuza basenye rwa ruziga. Murakoze.
Urakoze nawe kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga Yvonne Munyana ushaka umuvandimwe Clarisse Bampire. Ndasaba cyane kugira ngo Imana izabahuze, kandi abumva ijwi rya Amerika bazadufasha ari benshi kugira ngo dushobore kumushakisha. Ngaho rero ndagushimiye kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga, gira amahoro y'Imana.
Murakoze.
Agasaro Kaburaga.
Turacyari mu mwaka w'1994 mu nkambi yarahitwa Njiapanda Ingara muri Tanzania. Hari umubyeyi wayivuyemo ari mu gitondo agiye gushaka umuti aho bayahiraga ntiyagarutse nyuma y'imyaka hafi 30 muhungu we Yosefu Sibomana aracyamushaka Sibomana atuye mu karere ka Kirehe umurenge wa Gahara kagari ka Nyagasenyi umudugudu wa Gakurungu
yabuze nka saa 10 za mu gitondo yagiye gushaka ahantu umuti hanyuma nzongera kumubona
ubwo hari mu buhe mwaka
y'icyumaga kirenga 94
ntabwo mbyumva neza turi mu 94 mama wawe asohotse agiye gutashya ntiyagarutse mwari mu nkambi ibyo bintu byari bisanzwe ko umuntu asohoka mu nkambi ya Tanzania akabura abantu bakamubura
twiwe twaramubuze
wari uri kumwe nandi mu muryango wawe wari kumwe na papa wawe na bakuru bawe wanganaga iki cyo gihe wowe
njyewe nari mfite imyaka 27
kwari mukuru n'icyo wakoze kugira ngo umenye amakuru umenye irengero rya mama wawe
narashakishije hose mu nkambi hose na ngaho mu ishyamba hose ndamubura
none mama wawe hari indwara yarwaraga yari gutuma agenda yakibagirwa aho yaturutse akarurongotana
ama yarwaraga hari ibintu bari muhari gese ibintu bitamaro zera namuze turi mu rutuki mu Rwanda bitaga ingo nibihano yaragiye gushaka umuti wo kugira ngo anwe aruki
icyo gihe yagiye gushaka umuti yararwaye none se ko mwari muzi uko arwaye kuki mwamuretse akagenda wenyine ntimumuherekeze ntagira umuntu bajyana ngo amube hafi
yirasanzwe nundi ajya kushaka kagaruka twumvise ko nahinda ari bwo njyaga ariko agiye ntiyagaruka
icyo gihe polisi ya Tanzania yarakoraga cyane nubwo bwa mwari mu nkambi iyo habuze umuntu wavuye mu nkambi yagiye hanze yayo kandi polisi ya Tanzania nayo yabarigi hafi nkambi hafa ho mwigeze mubwira polisi ya Tanzania hafa ho yuko hari umuntu wagiye utagarutse ko mufite impungenge yuko ubuzima bwe bushobora kuba buri mukaga
ntabyo twakoze
aho se muri zo nkambi zindi za Rumasi na Benako ndetse n'iyo ya panda mwarazizengurutse mushakisha mubwira abantu mwakomokaga hamwe aho ku rusumo mubabwira muti mudufashe
aragiye nitwafakisha hose mu nkambi aho Benako mu Suhura hose turanangiye panda hose birahandi turamubura
hanyuma igihe kigeze mutaha mu Rwanda
dutaha mu Rwanda kitwara hebyi
mwagarutse mu Rwanda ryari imyaka 27 irashize umubyeyi wawe avuye mu rugo aho mwari mutuye mu nkambi ya Japanda ntiyagaruka ugeze mu Rwanda washubije amaso inyuma cyangwa se n'ubu uvuze uti wa mugana uti uhiriye mu nzu ntaho adapfunda imitwe rekanje no kwijwi rya Amerika ndebe yuko nabifashisha
kose mwaturangisha aramutse abonetse rwose twashima Imana cyane kuko twabuze irengero rye
abavandimwe bawe mwari kumwe icyo gihe muri Tanzania muri kumwe aho ngaho mu Rwanda
turi kumwe bose barahari
none mbwira Sibomana ye wari umusore 94 mama wawe agenda agiye umubona ariko wari utararongora urashaka ntiyarahari urabyara nti wamwereka buzukuru ndetse nti wamwereka n'umukazana kugira icyo gihe gikomeye mu buzima bwawe utabona umubyeyi wawe wagiye umureba ubahute wabibaye icyo gihe cyose wakibaye hute wabishoboje iki wa izo nzira wazinyuze mu ute z'ubuzima
izo nzira na nazibaye mu nyine mfite agahinda kuko mama singize muhamba singize mushingura kuko singize mbona n'umurambo we no kuvuga nyine byambaye gikomeye cyane mu mutima wanjye
hari abana benshi bakurana icyo gikomere babuze ababyeyi amaherere nuko abataza aho bari batarashubuye kubashyingura kugira ngo bashyire umutima mu gitereko nk'abandi bamenye yuko igihe cyageze bagataha birumvikana ko ni intimba ikomeye cyane hano ku ijwi rya Amerika mu gasaro kaburaga icyo tubafasha no kubarema agatima no kubafasha kugira ngo dushakire hamwe tugize Imana twagira Imana nitugubuka kenshi ukabona abantu barabonetse imiryango ikongera igasubirana ikagira ineza muri yo no kunezerwa none Sibomana niba mama wawe Imana imukomeje akaba kiriho dusabe cyane akaba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira
Iki namugari banyumva apa ari mu gihugu cya Tanzania arimo yaba ari wenda aba mu Tanzania Iki namugwe nuko rwose yamenya ko nkiriho nitwa Sibomana Joseph mwene Minani papa Minani ni wari umugabo we ariko yitaje Imana ko twebwe abane be turahari etumunye twakishima rwose tukanezerwa ndetse twashaka n'icyangwa cya Tanzania kuye kumureba aho yabari
urakoze cyane Sibomana Joseph kuba ushaka umubyeyi wawe ubinyije hano mu kiganiro agasaro kaburaga twashimishijwe no kukwakira ngaho rero ugira amahoro y'Imana
murakoze cyane Imana ibaho umugisha rwose
agasaro kaburaga
turi mu Rwanda mu mwaka wa 1994 mu gihe cya genocide umubyeyi witwaga Mukantabana Chantal yarishwe asiga abana babiri bakiri bato ariko badahuje se barirwa na Nyirarume Ngarambe Celestine Uwimana Josiane bita Fifi yarafite imyaka 5 ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga murumuna we ukize baraza Latifa ni washa aka Uwimana tuye mu karere ka Gasabo murenge wa Jali akagari kagateko mu dugudu wa Byimana arashakisha ukize baraza Latifa ni murumuna we
Iki kiganiro maze igihe kinini nyumva umugabo wanje ni yabanje kujya cyumva nanjye ndacyumva numva ko hari abantu babazi ko bavandimwe babo batakiriho ariko bagiye kikagera bakabonana Nuko nanjye mpitamo gushakisha umuvandimwe wanjye twaburanye nkiri mutoya nawe ari mutoya
Uwo muvandimwe wawe yitwa nde
Umuvandimwe wanjye yitwa Ukize Baraza Latifa
Mwatandukanye mute rero
Uko mbyibuka nari muto umubyeyi wacu ari we mama yari yapfuye muri genocide Hanyuma turerwa na marume wari musaza we mukuru Mama wanjye yitwaga Mukantabana Chantal
Yego.
Hanyuma uwo muvandimwe wanjye ntago twari duje papa. Kuko nje mama yari yashatse uwo mugabo anjyanye. Papa uwo ngo muvandimwe ndi gushaka yitwaga Ukize Baraza Mustafa. Twaburanye nyuma ya genocide twarerwaga na marume yaje gupfa. Yitwaga Ngarambe Celestine.
Yego.
Icyo gihe twari dutuye inyamirambo munsi ya stade regional ubu ngubu basigaye bayita Pere Stadium munsi hepfo gatoya aho bita mu Gatare hanyuma rero uwo marume yaje kumufata aramujyana muri Arusherina yo kwa Gisimba kuko twese twari bato babonaga ngo kuturera bibagoye ikintera kumushaka nyuma y'iminsi mike barambwiye numvise bavuga ngo yarapfuye ariko ntabwo bigeze banjyana ngo ndebe sinigeze mbona n'abantu banadutabara
ninde bakubwiye yuko yitabye imana
no marume niwe wabimbwiye ariko urumva nari mfite nk'imyaka 5 ariko sinigeze mbona abantu badutabara sinigeze mbona batabaza ndetse nanjye ntibigeze banjyana ikigo cya Ruferine yararimo kandi ntabwo kiri kure cyari nkiri Nyamirambo nawe bita kwa Gisimba
Kwa Gisimba ndaharuzi wari warukira umwana sinakusaba ku sinakubaza impamvu utagiye kwirebera ariko ako kantu waruvuze uti munumuna wanje Ratify bambwiye ko yapfuye ariko mbona nta bantu baje kutuyagira ubwo ni ukuba ko nta nikiriyo kigeze kibaho nta nicyo bigeze barangiza
nta kintu kigeze kibaho
Urufene kwa Gisimba irazwi Uyu Celestine Ngarambe yari umukene cyane uko wabonaga mwabagaho wabonaga mubaho gikene ku buryo ibyari kuguhaza bitari guhazana murumuna wawe
icyo gihe nibwo genocide yari kirangira urumva mbere yayo byo nta kintu naba nibuka ariko ibyo najyaga tubwira ko ngo yagakorana n'abazungu mbere ya genocide ariko nyine bari mu buzima buciriritse butifashije ariko kandi nanone butabura icyo kurya
icyo nshaka kumva ni impamvu bafashe Latifa bakamujyana kwa Gisimba wowe ugasigara kuki we batakujyanye
Nanjye nago mbisobanukiwe kandi ubu yarapfuye.
Reka tugerageze kubyumva kubera ko bizaba ngombwa ko tureba kuri liste y'abana bari kwa Gisimba muri iyo myaka kugira ngo kwa Gisimba n'urufurina yiyubashye yafashije abishoboye gufasha kandi rabareri barera neza ibitabo birahari ku buryo ntawe baheza kumenya umwana wahanyuze n'uwa barahanyuze akajyanwa mu kindi kigo cyangwa akagiburayi ku mpamvu zinezi ibyo ngibyo bishobora gusobanuka neza ni kigo gisobanutse kandi abakiriwemo bose n'abatarakiriwemo ariko bakibonye imirimo cyakoze barakirata. Ibyo rero tuzabikoresha kugira ngo tumenye niba koko uwo mwana Latifa yarahanyuze atanzwe na Celestine Ngarambe wari nyirarume. Uwo mwana tumenye niba koko yaritabye Imana ari muri icyo kigo, niba yarashyinguwe bazabitubwira kubera ko abantu bose bahanyuze barazwi nta kabuza tuzabimenya. Niba kiriho nabyo kandi tuzabimenya, ahari tuzahamenya. Yabi ari burayi aho yaba ari hose dusabe cyane gusa kugira ngo abe akiriho. Ariko nagira ngo ubaze ufite imyaka 5 mu gihe bakubwiye ko Latifa murumuna wawe atakiriho, ukuze wibaza aho yagiye, wibaza niba ariho cyangwa atakiriho. Uko wagenda gukura wigeze ugerageza gukomeza gushakisha cyangwa se n'ubuvuze uti reka njye mu kiganiro Agasaro ka Buraga mbishyire hanze nivure nongere ntangire inzira yo gushaka murumuna wanjye?
Uko nakuze mu buryo bugoranye, mu bikomere no mu ntambara nyinshi zikomeye, uburyo bitigeze biha umutima wanjye gutuza ngo nanatekereze kure. Ubwenge bwanjye bwari bukiraho, ariko mu minsi yashize nagiye nkunda kumurota cyane mbona tubonana. None nsubiza ubwenge inyuma ndibuka ngariko iyo umuntu apfuye kuko nari muri iyo myaka kuki batanjyanye nibura ngo musezere. Ese ko nta bantu nabonye badutabaye, ese kubera iki ngendo tubonana? Kandi none ikindi kibintera nuko nyuma y'icyo gihe yahise atangira guhambura amabaro. Yahise atangira guhambura amabaro y'imyenda,
atangira gucuruza.
Atangira gucuruza ahambura amabaro y'imyenda ya cago.
Ubona ubuzima burahindutse?
Mbona ubuzima burahindutse. Urumva se nibwo natekereje muri iyi minsi ndavuga ngo ariko se yari gupfa niba atabaze nanikiriyo ngewe, kuko nakomeje kurerwa mu buzima bubabaje bw'amayoberane. Nanjye nari ndimo nshakisha no kwa papa kuko ngene naravutse mu buryo bw'ubunyendaro. Umutima wanjye wari ubabaye cyane nuko nafatwaga nuko narerwaga, byari ibintu bigoye kugira ngo ntekereze. Nakundaga no guhora ndwaye, byari bigoye cyane.
Komera. Ndakumva.
Ubu niburaho namariye gushaka niho nongeye kwiyumvamo ubumuntu. Numva ko wenda ubundi ntago najyaga niyumvamo nk'ari umuntu nta buzima nigeze ngira.
Uwo mutware wawe muraganira akakumva, akagushyigikira, akakurema, akakubaka, akaguhoza, ukumva nawe utangiye kugira amahoro ku mutima?
No kubona abana Imana yampaye umugisha wo kugira urubyaro. Mfite abana batatu.
Amen.
Nibura nanjye numva ko Imana hari icyo yakoze nkiyumva mu bumuntu, kuko muri uko kurerwa kwanjye nyine bageze ubwo banyita intumbi kuko nahoraga ndwaye ibintu byinshi. Urumva nitakariza icyizere. Ubu nibwo ntangiye kukwiyumvamo icyizere, noneho nkagenda natekereza kure.
Icyo cyizere wibonyemo ni cyiza kubera ko cyashushe nk'imirasire yibyo ukwiye kubona no kumva no kubasha gusubiza amaso inyuma ugatekereza nk'umuntu mukuru kandi wari umwana icyo gihe. N'ibintu byerekana yuko watangiye kwiyakira, kuba warashoboye gutangira kwibaza impamvu nta kiryo cyabaye, kandi wari ufite imyaka 5 gusa ukibaza impamvu nta bantu wabonye baza kuvuga bati nimukomere mwagize ibyago twabimenye. Ukabona iminsi yagenwe iyo kurangiza ikiriyo irarangiye ariko nta ukomye. Ukabona ntago bakubwiye bati ngwino tukwereka aho murumuna wawe ari kugira ngo baguhe n'akarabuhashyire, uvuga uti nda muvandimwe ibyo byose tekereza n'ibintu wagombye kutekereza uri mukuru ariko kubona bigusubiza icyo gihe cyuri umwana ukabibona nabyo ni ikintu kiza kandi uri mu nzira iyo gukira ndasaba cyane kugira ngo ubushakashatsi tugiye gutangira bwimbitse tuzafashwa cyane kubera ko n'abantu bakunda kudufasha hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga urufe nawe kwa Gisimba abayiyoboye turakunda na turababaza bakaduha amakuru dukeneye bazayampa rero uko nzayabasaba kandi ayo bazampa niyo nzakugezaho tuzashakisha kugeza igihe tuzamenya amakuru n'irengero rya Latifa ukize baraza ni murumuna wawe Josiane wowe bakwita Fifi witwa Uwimana ndagushimiye cyane kwa wafashe kano kanya no kugira imbaraga zo kugira ngo uzane mu kiganiro Agasaro Kaburaga nabyo ni bimwe nimwe mu nzira yo guturukwa nimwe mu nzira yo gukira kuvuga wawe ukamvuga kwari ukamvuga ibigwi ukamuvuga ubuzima nabyo bituma umuntu akira ku mutima nyemerera ngushimire ko waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga
nange reka mbashimire cyane no kuri Imana ibaho umugisha ukuntu mwakirana abantu n'urukundo mukabatega amatwi mukabasubiza neza no kuri Imana yo mwijuru ibaho umugisha kandi zabaye nijuru
urakoze cyane nawe tuzarisangire
amen
Shaka Agasaro Kawe uzakabona
mazerero
Shaka Agasaro Kawe uzakabona wicike intege
Shaka Agasaro Kawe uzakabona
Shaka Agasaro Kawe uzakabona
turacyari mu Rwanda mu mwaka w'1994 inyarusange mu Ruhango umwana w'umukobwa witwa Mukamana Saidati yahungiye muri Kongo Kinshasa na n'ubu ntaragaruka musaza we Ismail Sekanabu aramushaka tuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kigali akagari ka Kigali umudugudu warubuye
nabuze mushiki wanje dukurikirana muri 94
yego
natekereza ko aba Congo Brazzaville cyangwa ba Congo Kinshasa
none se niki kikunzisha ko ari muri Congo Kinshasa cyangwa se Congo Brazzaville hari amakuru asobanutse mufiteho
yego hari nabantu baba Congo Brazzaville twari duturanye neza bambwiye ko bamwe bamubonye Kongo Kinshasa abandi bamubona Kongo Brazzaville aho hantu hombi rero habura numwe umpa makuru yaka kanya ariko niho bamuheruka
none se Ismail muri 94 mwari mutuye
twari dutuye mu Ruhango ahantu hitwa Inyarusange
Inyarusange ni hehe Ruhango ko yari nini Inyarusange ni hepfo y'iki ni ruguru y'iki ni hafi ya traffic police ni hehe Inyarusange ni hehe
twatambikaga kuri transporto ukagera twari duturanye n'umugabo witwa Kamanayo n'umugabo witwa Gerefie ni ku isoko ry'amatungo neza twahunze twari dutuye ku isoko ry'amatungo ahantu bacuruzaga inkoko n'ihene hari munsi ya superfecture ya Ruhango kw'iryo soko ni ku migunguzi iryo soko rigizwe n'imigunguzi ahabanza habaga ari ihene n'intama ahakurikiye hakaba ibintu bya takataka ahegereye neza iwacu mu rugo hacururizwaga inkoko n'amagi
iwanyu mwari mutuye haruguru y'umuhanda cyangwa munsi y'umuhanda
haruguru y'umuhanda neza kuko n'abantu bakwepaga imisoro y'amatungo yahishaga nko mu rugo wazanaga inkoko n'ihene hari ukuntu bahitaga bagusoresha utarayabona babaga bahitaga baza mu rugo neza no kuvuga ngo neza uri no mu rugo umuntu ari kuri ya wabagugura inkoko yarasakuza gukabyumva ari mu rugo
none uyu mushiki wa ushakisha yitwa nde
yitwa Saidati
irindi zina rye
Mukamana Saidati
muri 94 yari umukobwa yari umugore hari umwana yari afite
yari umukobwa nta mwana yari afite yari akiri umukobwa
yari afite nk'imyaka ingahe
yavutse muri 77 urumva yari afite imyaka 17
umuntu wibuka hariya mu Ruhango wari ukomeye waruzwi n'ubuzwi wambwira yendo kavuga kuti hari waruhari bitwa Harufani hari waruhari bitwa Kanaka uhazi ninde wavuga kuti twari duturanye twegeranye
umuntu twari twegeranye ni Gerefiye Gerefiye n'undi yakoraga ku rukiko ari umugerefiye na n'ubu arahari we yamwibuka
yamwibuka
yamwibuka pe
none ninde waguhaye
akaba n'umama witwa Mama Shushu
Mama Shushu
yego nawe yamwibuka nawe arahari kandi na n'ubu hakaba abana ba Cumbe bose arabazi barahari bose n'ubwo Cumbe yapfuye
yego
rero ngo bamubwiraga ko papa yapfuye ngo mama karongorwa ariko bose barahari ababyeyi banjye
bari bamuhaye amakuru atariyo
bari bamuhaye amakuru atariyo muri ibyo bihe nyine urumva mama yitwaga umututsi papa yitwa umuhutu bakamubwira rero ko papa yishwe n'inkotanyi bagahita arongorwa n'abatutsi bene wabo ariko ni amakuru atariyo bamuhaye
mbese ubundi wakubwiye amakuru yuko Saida atashobora kuba ari Congo Brazzaville we yakubwiraga yafitiye gihamya ya haraho yamubonye akataha wakamusiga akavuga ati musize inyuma ndazi neza hwari
n'ubu tuvugana hari aba ba Congo Brazzaville twari duturanye batabashije guhunguka nibo umuntu yampaye nimero ye yabo rwose ndabavugisha turaziranye baranzi nanjye ndabazi bambwira ko bamubonye Congo Brazzaville ahantu habaga Abanyarwanda ariko we ngo agaruka Kinshasa kureba umugabo yari yarashatse naho bamuheruka undi nayo nanone wahungutse wambwiye ko yamubonye Congo Kinshasa yarapfuye yarahungutse ariko aduhaye umakuru ahita yitaba Imana ataduhaye neza ngo yabaga hanaha naha tuwamenye
nicyo nari ngiye kukubaza icyari kuba cyiza ni ukumenya aho komine yari arimo muri aho ngaho Kinshasa hari amakomine menshi ariko iyo umuntu adomye kuri imwe nta habura umuntu yanyuraho kugira ngo amenye amakuru y'undi nta ni komine nimwe wigeze wumva bakubwira bati ari ngariye mase ari ngafura nta kibigeze bakubwira
nta kintu na kimwe bigeze bambwira kijyanye na karere cyangwa komine
abo ngabo baguhaye amakuru ko yasubiye Kinshasa zavuye Congo Brazzaville muvugana bari mu yihe nkambi ya Congo Brazzaville bari Kintede
ntago nasobanukiwe ibyo ngo mbibabaze umpaye chance nazagerageza kubavugisha umva ko bampa iyo address
kandi byiza ubwo muvugana bazakomeza baguha amakuru kandi buno nto bazarusaba
cyangwa cyabo WhatsApp yabo rimwe na rimwe bitariho ubu ngiye kumara undi mwaka wose WhatsApp yabo bitariho no guhamagara bisanzwe bidakunda nibyo nimero barayikuyeho niba barayihinduye simbizi
none Saidati mukamana niba kumva mukanya umuhaye amakuru meza y'ababyeyi be bakiriho hari abandi bavandimwe be bariho aho mu Rwanda uretse wowe
yego barahari
bamubwira
ko hari uwitwa Mushimiyimana Rehema Saidati yarandutaga nje mukurikira Mushimiyimana Rehema nkurikira ariho ikabahizi abudu nawe arahari ukurikira Rehema na Dukunde Zahara ariho uko dukurikirana twese turahari na papa Byumvore Kasima arahari witwaga Anastase na mama Mukanyangezi Alfonsina witwa Hamida barahari batuye rwose Nyarusange aho twari dutuye ku migunguzi y'isoko aho twari dutuye
none rero niba kumva muri kano kanya mushiki wawe yaba Kinshasa yaba yarasubiye muri Congo Brazzaville se aho ariho hose yaba Kinshasa naho ubu ngubu arimo arumva ijwi ry'America tugera henshi tugera kure barimo arumva ijwi ry'America aravuga ati barashatse musaza wanjye arashatse ampaye amakuru y'ababyeyi banjye none rero Ismail niba kumva muri kano kanya ni iki ushaka kumubwira umaze imyaka myinshi 30 mutandukanye
namubwira ngo turahari niba kiri hakaba twumva mu Rwanda kuhageraho yaba ari hose biroroshye kandi birashoboka yakwihangana akatwibwira kuko umuryango uhora umwikanga ko ariho uhora umwikanga ko atigeze yitaba Imana yatuvugisha nimero yanjye ni iyo ngiyo nubwo nge yambipa nimero yose yo hanze y'imbipya mpita mpamagara nikanga ko ariwe
reka dusabe cyane dutegereze twizeye yuko Saidat aza uboneka vuba kongera akavugana n'umuryango we mukamenya amakuru yewe niba arashatse yarabyaye nani mukamenya yuko mufite ababyara n'abagiye bakamenya ko bafite abuzukuru n'ikintu kiza natwe kizadushimisha ngaho rero Sekanabo Ismail wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ushaka mushiki wawe ndagushimiye kandi dukurije amahoro y'Imana
Kende sinange ndagushimiye kandi umurimo ukora Imana izaguhe kurambira aho ngaho uhuza abantu n'umurimo udasanzwe ndagukunda cyane Imana igikundindira aho uri hose kandi igirinda ijwi rya Amerika ridukorera umurimo wo kuduhuza nubwo ntamubona ariko morana icyizere ko nako muba mutagize Imana guha umugisha ndishimye
urakoze cyane ndagusabira
nawe urakoze cyane nzumva ikiganiro cyawe kugeza igihe amatwi yanjye azaba atacyumva ijwi rya Amerika
komera Imana izaguhe kuramba uhore utwumva kandi uhore udusangiza n'abandi
urakoze cyane Imana ibahe umugisha
Agasaro Kaburaga
ganiro agasaro kaburaga cyo umunsi ntanukirangiriye mbashimye mwese kuba mwadukurikiye aho muri hose ku migabane yose y'isi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incama cyo kumuntu mushakisha ni 00127 23 76 06 nongere inyisu biremo 001 202 73 46 10 naho utaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
Agasaro
bwira nuko bamenya ko umuryango wa Rwitera hari abasigaye bose baza bakagana umuryango wa Rwitera ko umurage wabo uhari tukababona byadushimisha rwose ko na nyirakuru akiriwe
Marume yaje kumufata aramujyana muri Arsenal nayo kwa Gisimba kuko twese twari bato barambwiye numvise bavuga ngo yarapfuye ariko ntabwo bigeze banjyana ku ngo ndebe sinigeze mbona n'abantu banadutabara
ikina mugeno ku rwose yamenye ko nkiriho nitwa Sibomana Joseph mwene Minani papa Minani ni wari umugabo we ariko yitabye Imana ko twibwe abana be turahari tumubonye twakwishima rwose tukanezerwa ndetse twashaka n'ibyangombwa tugatangira kujya kumureba aho yabari
Kamile Kararisa niba nyumva icyo nifuza kumubwira ni uko abana ba mukuru we Mukamana Beatrice yuko bariho njyewe nubwo atanzi ariko ndahari ndiho na mukuru wanjye Kavatiri na warahari
umeshe mushaka cy'ubujyane ariko bityo wagira ugasaro kaburaga nawe ukareba yuko bagufasha kumenya ahantu tukamubona turahari moto narahari turahari atarahari kumva ko turahari pe
nda cyane mane gikundindira aho uri hose kandi igirinda ijwi rya Amerika ridukorera umurimo wo kuduhuza nubwo ntamubona ariko mpora n'icyizere ko nako muba mutagize Imana guha umugisha nishimye.